Basilahla besaphila Nathi bethu sibalahlile sisaphila Obaba bethu basitshala sakuhlwanyela basishiya samile sibelethweni zomama bethu Sazalwa sakufukanyelwa njengeqanda lesikhukaze sintshontshwe ukhozi Thina sazalwa izalo yakwazi ngakho nobaba bethu singabazi Ekukhuleni kwethu sibonga lesandla salesalukwazi Ugogo usikhulisa nje nangu yaumyeni wakhe ulele thunene Kusemathubeni ukuthi omama bethu abekho nje sebephindele emaphutheni abo ukuthola bazosilama Nabasilamile kuthiwa baqathazwa ibhanoyo ezandleni zalesalukwazi Nasekhaya indlala ibhokile akusekho mnandi Ngokuba yilokhu yanda emlomo edinga ukufunzwa yilopho inandi Empeleni iminyaka isikhombisa ubaba ngamazi Nodade wethu ongilamana naye unowakhe ubaba kangamazi Nomfo wethu ozala uma mncane naye mancane amathuba okwazi isibongo sakhe sonke sibiza isibongo sakomalume Yebo mama siyamazi kodwa sibiza ugogo ngomama Umama simbiza ngomama eqaleni sijobelele ngegama lakhe kugcineni ngoba akwenzi umqondo ukubiza ingane encane ngomama Umama kajabule ucasukile ubaba wamlahla Uma sibona umama simkhumbuza ubaba uma sibuza umama ngobaba umama uba nolaka Enganobaba abazala basilahla besaphila Sakhula sifisa ukubabona Uma sibabona bona bashona Bashona ekugcineni sesibadinga kakhulu singakalitholi nethuba lokulungisa okonakala ekuqaleni Kwasiphoqa basibaxolele besethuneni Nathi sesikhulile singobaba kodwa abantwana bethu sibalahlile Sibancisha ilungelo lokwazi ngathi engane nathi Singobaba bazali sasakuhlwanyela njengobaba abazalayo Izingane zethu sikhula zibizwa ngemlanjwana sikhona osibari bethu bangobaba ezinganeni zethu Sikhula ngokukhohlwa ngoba saja ukuxolela obaba bethu bengaxolisile. Ekhaya omalume besikhuza. Mshana lo muntu wakulahla umncane. Vele wona malume okwazi umthando ubaba. Yebabazi ugogo mzukulu lo muntu omfuna uyazi lapho ukhona. Uma kufuna keze kithi ezolungisa amacala akhe. Lo muzo wakhaya okungani ubiza ngesibongo sakhe. Ngakhumuzi kababa ngokubaba ngifisa siqhenye ngami. Wayekuphi mshana siwazivuka nawe. Malume angeke ngikwazi ukuba owako umalume egcineni kumele ngigano nami ngibize isibongo sikababa usho muphi ubaba wakho ngoba wakho ubaba akakwazi wakulahla umncane mzukulu thina sakhohle ubuhlungu bokukhula ngaphandle kobaba bethu lokho kusichaza ngokwenza kwethu ngokulahla amathumbu ethu thina simlanjwane eyathandwa kolinalume kodwa uthando lukamalume alisoze lwavala isikhala sikababa pho kungani thina silahla bethu abantwana ngoba umuzi wokufuna ubaba engekho siwazi kangcono kunozalo izolo siyasazi lo sokuswela unobaba ophilayo Ubuhlungu bokuzwa izingane zixoxa ngobaba bazo wena owakho umuzwa ngendaba. Lesi silonde sibanga inhliziyo embi ekhanda umbulali ngaphakathi enganeni. Ufakazi ukhule ngaphandle kukababa wakho esaphila. Basilahla besaphila, nathi bethu. Sibalahlile sisaphila.